Rafiki pia huna rana nui Evelyn Rojasi Shukrani kombe mame Jennifer Mamega la kumbola wayani Kikia Karisa Afina kumbola kwa kahindu wa jengo Uzuni imetanda Sote twalia jama Ama kweli binadamu ni maua Mechano kayo na kunyauka Kweli kipo Wewe ni mumba ulokoza mkumbuzi Umetuachia majonzi Leo twalia jama Sina familia Unarira Ambala muka Uzakula musa kabidi Tiger, TMC Production.